Cina, Simpson de la Goem, Scoopinga Matolo, Stella Goem Dali, Spelling Tetelelo, Nazis or Nozetu, Pelusi Colele, Singavantana Bago. How Cina, Simpson de la Goem, Stella Goem Dali, Spelling Tetelelo, Nazis or Nozetu, Pelusi Colele. Abantwana bakho How tena sisondela kuwe Sikuqinga amadolo Sicela kuwe mdali Sicela intethelelo Nazi izono zethu Sicela usixolele Singabantwana bakho How tena sisondela kuwe Sikuqinga amadolo Sicela kuwe mdali Spelling tetelelo, nazizo nozetu, spelu sikolele, singa wantwana bako. We mesia, nzize mesia, we mesia, nzize smagate. We mesia, nzize mesia, we mesia, nzize mesia, we mesia, nzize mesia. We Messia, Jesus my God. We Messia, Jesus Messia. We Messia, Jesus Messia.
Ukula siyasha, zana nenkinga nenkinga nenkinga. Usile bathi mama wangishiya sasemncane. Okhombela kwesa kwese bafike ngamakwalo. Bathi kukwela mimi mina ngeke ngilifeze. Bathi mina ngeke ngishise isimo sasekhaya. Nathi ukuthi impilo ethi mifuna bomelele. Ngibonga ukuba mfundisi ukufika ngamadolo. Mini chamba la mi singil bege ku Messia. 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 Kubula unsizi unsizi unsizi. Uzana nenkinga nenkinga nenkinga. Usile bathi mama wangishiya sasemncane. Okhombela kwesa kwese bafike ngamakwalo. Bathi kukwela mimi mina ngeke ngilifeze. Bathi mina ngeke ngishise isimo sasekhaya. Nazi ukuthi impilo ethi mifuna bomelele. Ngibonga ukuba mfundisi ukufika ngamadolo. Mini chamba la mi singil bege ku Messia. Mini chamba la mi singil bege ku Messia.
Messia, unsize, unsize, Messia, unsize.